kangangan uso yangishiya yini mama uso sinda mama wami uso sinda mama wami uso sinda mama wami uso sinda mama wami wacha ngizipate hlonipho umhlaba anduzu yangishiya yini mama wacha ngizipate hlonipho umhlaba anduzu yangishiya yini mama mama malo mama malo
Wacha ngizipate, hlonipho umhlaba.